CKMusicPromos.com.
Ambo Banshumfo, JB, J Couch, the universe, Chipan.
Yo, back muri lidzimu na toxic flow. Ndakafie ngomba na bafie imo. Unapologetic, fuck you, bro. Jelove muna ni mwirai ndechi pale. Kaveska di toxic, sift muri doom. Fat pockets nga notorious B.I.G. Song na ilu alisha ipeni pala setamu. Ansamu ni gama buzz fair vipide. Chish! Icheme nini mbwela, ukumfwa malai nyaishi vatan zingili. Quite for some time wapani mpo kensansa. Kaloko na ridame janga kanene mudala. Apa rivo ni wannabe, walivesha down ni gatetu vomu nani. Ukuimba na nevushi, ukumfwa kushama. Nde kupoka top fan, nga kutika kaucha mrelikali genius. Ufonti nifunya apef, music fiari fia kujata wakajomu sali. Be killing shit lately, apanzi na wesi. Sorry I'm not sorry. Kulu fianya futa. Round of applause na kampa takala tota. Yoso metala puene kakota mwone sungusho. Beria kwa tiseke, nzifye na mazamba. And I look so humble na mano ya kwa Hitler.
Inevo Pablo wangu fekonga Escobar, yeah. Tudi nshimbi so tatusangwa pafikopa. Chief wa mkombo ni ubufumu mumulopa. Twadiloesha tatusangwa ngazi golo mba. Pamone, me I trust nobody. Fuck my friends, hawa kunja kwa nobody. Shenda empty, nenarivesha loaded. Gawafuma mchilanka kuchita sorted. Isamu nembe mune nkuvike kubuluwa. Mwaba mumfi mfiso mone kwa kasuba. Nimu Zambia muno wika kurech puwa. Umuntu kusambe fukobe kakusuba. Vale isa mpanga na reva panga fi. Waya wabosa kumbari ndeva tamba fi. Vali nsungi la pifu kumurilo wakanga fi. Life ni movie, yanzo yoba tamba fi.
Fagani wapalas beauty. Ninga chalo wesha punda po mulilo. Dinama buzz tu fole fuka ma tracks 40 foot. Pakulo zinga backup wa limited effort. Kupiva chevo na ngula inga fula ma fans juice yet. Kanwa voka tozi gina chili bun. Definition ya mulilo kwa tipache papa. Bifinda chenga leta nzila kumonechi papa. Jingile tu buzz na basha kwa tabachi papa. Nariko toko ndola wimpasha nyanechi papa. Shakita winonga reactive mento muli acid. Very vigorous luku njangusha type 13. Video mfuatu wapalas beauty ntepo fichachine. Nafusha ma smart line kwa bongo walitaki. Mabusha na H on seka kajiri jiri. Mabusha na vepele ashtapaba mabiri biri. Papusha mumenso babu karika piri piri. Nempa kushanga product ama chase chimbiri mbiri. Basa shano mwela westa paba no enibabiri. Bako shano kupa mange brokodi ya kuchibiri. Bangu shanga pressure ya sitata kuchikwiriri. Nemba kofia mufes no ita umfwe mkwibiri. In example ya nchaka panchaka. Nava kumuka kari yari sakava makaka. Tava tolo kakaka usaka narikaka. Software yari pako kuimpaka shiri la fiat mulilo mwantinya.
I am Mr. Wycliffe Papan
Exclusive from CKMusicPromos.com.